You and beat yo. I see you, bro. Get a seal ID. Wapinzani tumbo joto wanawaza washa moto. Wapinzani tumbo joto wanawaza vuka msoto. Siasa changamoto lopoka upigwe moto. Siasa changamoto jiepushe mlisho mpoto. Wambieni mabisho mindo gangsta kwenye show. Swahilini kupo supa ndani ya friji kuna ndo. Sholo sio mwamba mina swim ndani ya mamba. Mkali wenu sio wenu ana bet na madem. Kwenye mziki mabisho kushindana kwenye show. Kwenye movie mabisho kulogana ndiyo show. Simba na tattoo, tembo hana miguu. Tanapa cheni ushamba pungu zenu. Usiwe mjinga kama mbasha kuropoka ni ushamba. Utakula ngumi vateke, mixa na mikanda. Stejina kuna wenge kama ulize piwa mwenge. Adamu hanaga wenge anaputi la madengi. Da vipi mkali wenu yuko wapi? Da vipi wajumbe amna haki? Da vipi aliwaongoza na miswaki? Da vipi kwa ni nani wa Masaki? The committee LGSOG and rapper Shaq DGTZ aka the virus which can be never treated on the beat all the way from get a seal.
Virus killer.
Get a seal's my hood. Get a seal hometown. Get a seal's my hood. Get a seal ID.